piece of me. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me submit. I will pray, oh, I will pray. If I don't pray, Satan will make me submit.
Oh, Jesus.
Jesus loves me. I know my God. And my God knows me.
onyinye chukwu adịghị ele anya n'iru. Ọ bụrụ na ọ rakara ka mmadụ sọsọ naanị oge ka ọ ga-ebuchawa emelu m ala awata ihe n'anya o. A sị m onyinye chukwu adịghị emekwa mmadụ. Ọ bụrụ na ọ hụrụ destiny mmadụ sọsọ naanị oge ka ọ ga-ebuchate emelu m ala esite ihe n'ọnwụ. Unu mara na onye ọ bụla Chineke kwuru na ọ ga-agọzi onye ahụ ka ọ ga-agọzi. Ọ gwara m na ọ nwere ohere ọ bụrụ oke nke gị. Virgin boy,
a sị gị na-eji ewu gị na-apụta ifi ịgba bren na mkpọ mbọchị ọbụla ị ga-eme ihe ga-ahụ ya n'ihe ị na-eme.
Ọwụ ya ka ọwụọ ya.
Thank you. Virgin boy, inwe mmadụ ịhụnanya ihe niile ị gara aga ịhụnanya nga abịara ya ihe na-ego akawa ahụ ka a na-enye gị ya. Mgbe ị na-atụ iche na iwe ewu keta ịmara na ịwụ mmadụ ọwụ ya ka ọgọ gị nwaanyị dị ya ya na ịkwụrụ ihe ọla ada ya nwa ya lụtara ezigbo nwa ọwụ na nwa ya lụtara onye ohi ya ezu nwaanyị ibem ịkwụ n'ọkụ dị ọgọ gị nweke nwere mmadụ ụha. Obere oge chi nyere udo ma ga-erute iko ọ na-abịa ọ nọ n'ụzọ iche n'ọchụ. Ị nọrọ ebe a naanị ịfụrọ chi nyere udo mana mezi chi nwe ma nọwụ mmụọ na-agwa gị ya ana bi geko efu na di egwu egwu mbosu o mere uka nwa se nyabute ebe oju obu na ebe ga gba oso ni ikwere na ona mu mommy dalu o ezigbo nwa dalu ge nwa le chara anya anya na iruga iru anya kporo nwa ge kpo ya anya dalu ai na ekele gi o thank you abika ya chori gbo ge I chori tibe high life in a very special way bana chetekwa na on 14th of this month na spana na me wedding na sonia results sonia results abu muaga abukwa the chief anchor eyotago on 14th on 22nd bunke nkonye VOC am I right kwa 15 bunke VOC akwaya akwa 15 tibunke VOC kedi mbasi VOC na emeye 22 wow okra okra sigo kwa VOC kedi ebe ino kaima liva ige emeye Mirabel, sister Mirabel, we can buy this, oh. Bianzo na sonti na che crash. Kedi Mirabel, Mirabel, we are, oh. Sister Mirabel, yeah. Okay, Messi, Messi, Abikon, Messi. Angwa Gabazi, Messi, Kangwa Gikaisi, Padre Gabano. Oh, Chetekwano na 29th, last Monday of this month. Elegant face, give me big day, ba. Onya bona tiaru no ngono kosiade. Come in, she lies, or gaze on your hola. Come in, she lies, or gaze on your lion, tap of corn, this one on your la Oh, yeah, call warrior. Thank you. I become our big brother and it is a week. Ndaman Kande, get ready. After this man, I got another Tandaman Kande officially. Obinna. Obinna, in your mega way. I don't know, my brother, 200, 100 of 50 now. Now we need.